88 Grump Squad.
Yeah, boy, yes. Ha. There's button nippers in the building.
Check.
CD.
Yeah.
CJ.
One of the women's wakaka. Winka kichino chela wakaka. Na papa batu wika na kuwaya wa. Sapa si bashka ni diaya.
Mishiwe kala kumti mkumo nefina ikatika chikaika. Nikachi mwene kala mbukta ni kanga na tiloze ni dead dead. Weekend zipele gate. Na fuck it chipe pepe.
Election na shivuka fya kuba for beast master na pama mochi bafo mambona na wamenzo wa kaka nginka kichino chela wa kaka na papa batu vika na kuwaya wa sapa si bashka ni diaya
mishiwe kala kumti mokumo nefina ikatika chika ikani katimone kala mbukta ni kanga na tiloze ni dead dead weekend zipele gate na fuck it chipe pepe chikala mukali peka
chikala mukali peka The God Nation Pandek as Chambas Kush till a major team white dollar.
DJ
News Basal in the Mook till a EPA as level Smart Diamond. Yeah, big money is kids. Tim Tumpani Gaz Eminent Mwitwa.
Production.